maka onye dị ndụ ga-akọkosi ma ọsọ ndụ akwụ ike mpempe ndụ ka mpempe ọnwụ mma onye eze nwa m obi n'ogidi eji maka ịkọsi umeogo m wee bịa onwe n'odokwu a na-akpọ ife anya igwe onye umeogo m o igwe ara mmoni odokwu jelu filipin wee buli ike ife onye nwere ego ka ọ na-eli ego ọdịkọtara fụfụ wee gbata ego ọkọlụ ga fụfụ ọtalụ ọkọlụ ga ifọfụlụ n'ụzọ ife anyị gụsịla akwụkwọ n'ụmụ obo m wee chebe legọsụ lụzie legọsụ gbaba mbọ ebe anwa ka ọ dị wee nyabụ ọkada wee nyakata ọkada si n'ọkada wee nyaba damfo damfo draiva ifeanya obele nwa na-agba na legos ọ na-anya adamfo na-enweta ego ma ịma kilikili ego adị egbo mkpa ifeanya iwesi legos wee na-abakwa n'ụmụ obo m o lụzie n'ụmụ obo m yọba chukwu kozite onye nzọpụta nwanne ifeanya iwesi ike meru unu nata kpọlụ ifeanya iwe naba ma wee lụzie ke meru unu afiafa na azụbafia moto pasi fasu katasi afia moto pasi ndị ile owe nye nwanne poizin ọnwụọ omuo ijenu una fugo ka ifeanya isi bido ụwa n'isi maka na ga-agba ọzọ
maka na ga-agba ọzọ mana ọzọ ka na ịgbara mmoni onye ugbo ọgbọmọ
onye chukwu ga-agọzi ka ọ ga-agọzi ifeanya iwe gbaba mbọ wee metọ yi ndị na-eme ife ego aka chukwu wee dịla ifeanya ifeanya ikpolu kọntaktị aka nna ị na-aga ebe ifeanya iwe gbaba ego wee gbaba ego gbalụ ndị loyali ifeanya igopu nọ
ogochie
ifeanya igopu nọ
ogochie
ifeanya igopu moto
ogochie ọmana ọ na-enwe ndị ilo ibe
ndị ilo wee na-esi anya fafuru ife a ga-eme wee lasidenti tinyela ifeanya ekene dị ili chukwu n'echiche ndị ile mere ọma ncha nyaka ndị si na mpaka na aga ma ọzọ ọzọ ga na ka m obulu ntasi mme igwe ara bụ onye ego mgbaka na ga-agba ọzọ ọzọ
ga na
ka m obulu ntasi mme
igwe ara bụ onye ego
mwanyi moste todogu Onye nze mwa mobine kunyeli Onye na chwa kwoso Jide kwa fowe chuba Maka kutu yalia nige kwete Anya fula guna mboso Echi jendi loche la rough money Chukwe kwe roko me Nyaka njisi na mbaka na aga mozo Mozo gana Kambo bulunta sime Ikwa rough money ngino chigidi na ma Okwa ngibu CEO Anyi Kings Global Anyi Kings Empire Odogwa kachuku dinaru Echi chendi loche lanyi Onye gochukwe kwe roko Mbaka na gamozo Ozo gana Ozo lubulu tasime Ibara mmoni Onyu mbobo muni dada Onyu mbobo muni dada Anyi onye kwe Onyu mbobo Omu mbule zina Alfonso Sikwe Kati sena mwa Namuli kwara mwoni Omu mbule zindegi Zete Sikwe Nemula momo Ezine naduma Ebu netili kwara mwoni Onyu mbobo mwo Odogu Philippine Onyu mbobo mwo Ifanyi ikwe Ikwara mwoni Onyu mbobo mwo Onyegonege akubigi na mpo Okwa ngibu CEO Ichoke entertainment Kedi na Philippine Kingdom Boy Nigeria Limited Lodogu Ezumi Kolobia Ezumi Kolobia Akubaku Akubaku Akumpo Udogwa bosogu Onyeze mwamubi na boye TMT The Money Team Ike na kisili omusulike Mwana yese Matana yese oilangas Mwanya bia stage zodogu Obele mwana yoko chiezo nemi nyangai Mwana yese
Matana yese
Matana yese
Oilangasi
Oilangas
Matana yese
Matana yese
Oilangasi
Mwanya bia stage
Matana yese
Opangibu Petron
Oilangasi
Amiebu Libo Best Friends Club
Matana yese
International
Oilangasi
President of Ajax, the unity forum in diaspora
Oilangasi
Matana yese
Matana yese
Matana yese
Oilangasi
Chiefs Akinsili chukwe meko yekwe Emi King Emi na Philippine Ezo ya rap money neke nemi King Emi
King
Emi na Philippine
Onyo sinani lago
Desi mwasi jato Osi na kisyeje
Onyo sinani lago
Okwa ngibu CEO
King
Emi global source ni
winded Onyo sinani lago
Ingemi
Ingemi na Philippine
Aramoni nekene
Onyo sinani dako
Mr. Frank Achusim The holy boy Onadu go wano fumu obu Yesi mwasi dato south weje Onadu go Onadu go ni dato
songs.com.